Wasikilize Tanzania kutoka Dar es Salaam, mimi mtangazaji wako ni
Nina weni kufana kuzikana, mara tuacheka tunanuniana, na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipo bana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend. Suna, na tulivo shibana siye mfano hakuna, kwangu baya huna, my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend.